You punch me once, I punch you three boy.
Conga meza, conga meza, conga meza.
Kwa jecho nyumbuluka sasa
nyumbuluka ile
nyumbuluka sasa
nyumbuluka ma
nyumbuluka sasa
nyumbuluka ile
nyumbuluka sasa
nyumbuluka ma
Konga meza 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 Konga meza
Tunakesha wewe unalala Tunakesha we unalalaje We unalala Huku kumekucha kama zimekwisha Tunagonga meza Weteleta chupa mzuka unashuka Dudu kamaliza
Check it out.